olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Na whaailonga ina ili vaya sa nei le lua se fuluma le lima tausanga talu o na maua le malo tu tuatasi le malo tu ma oti o Timor Leste le atanu ulea na whaingoa ina o East Timor. O le maua ina o le malo tu tuatasi o Timor Leste na te le le sao o le malo tele na iai na aofia iai I le whaoa o le atanu umai lalo pule nga kolonia Indonesia. O le ngalue nga tele na whaatino I nei maro au whaatasi I le langolango iai e le military a Ausetalia. O loo awa iatu iai le whailautusi au ao maro au whaatasi Antonio Guterres I sa auninga wha amanatu I le whaailonga ina o le lua se fulumuna lima tausanga o le maro tutuatasi o Timor Leste. Na sa aunua le palemi o Timor Leste Xanana Kusmao na tele lu I tauna whiangai male atunuu, ai maise I le lima tausanga mua mua o lona malo o tu tuatasi.
It was difficult. The first 5 years were very difficult. It was even more difficult because there was no money and we were asking for alms here and alms there until little by little from 2005 onwards we started to receive some money from oil.
Dinheiro do petróleo.
Le whareliwina mailengangana Portuguese o le saunoanga a le palemi o Timor Leste Xanana Kusmao. Na saunoa le whailautusi awa o malo au whaatasi Antonio Guterres mai avi ia tau mawhainga uma a whainga malo na tūla I mai talu o na tūtuatasi Timor Leste.
In the 25 years since the popular consultation, Timor-Leste has been taking consistent measures and moving mountains to create a society that responds to the needs and aspirations of the Timorese people.
Le whaliriwina fo'i mai le ngangana Portuguese o le saunoanga a le whaileo tusiao a o malo au whaatasi Antonio Guterres. O malo au whaatasi nga upito te le, lona sao, I le asa ina o le ala, I le tutu atasi o Timor Leste. E au fiai ma le whaamao popo ina o le palota whala waitele, e motu si aiso o tanga ma le whainga malo kolonia Indonesia, lea na whaamalo si au na whaamai ina I Timor Leste, mai le tausanga afe I vase laufitu se fulum malelima. O se tasi na mōli mawina le pālota whāla waitele, lea na vaava aia e mālo au whātasi o Ian Martin.
That was really the point at which the courage and the determination of the Timorese made itself felt. Because despite the fact that some had been displaced and were hiding in the hills, people came to register and it was quite soon apparent that we were even going to exceed the numbers of voters that the electoral experts had estimated.
Ian Martin, na faalia e emeritus Professor Damien Kingsbury o le Université o Deakin, e lata I le afe lima se lautangata Timorese na fasiotia e vaenga au na langolangoina le malo kolonia Indonesia, ae sana ona atili malosia I o le mau, mō se malo tu tuatasi.
Violence and destruction being wrought by the Indonesian military and its proxy militias really tipped the balance. Certainly in Australia there was a very significant international protest, a lot of pressure on the government, and the Prime Minister of the time, John Howard, very reluctantly agreed to send Australian troops under UN auspices some weeks later. He only did that under pressure from the United States.
Emeritus Professor Damien Kingsbury, o le oa a Timor Leste, o lo tele ina maua mai le whaatawina I fafo o ana aseta I le swau'u Malakasa. Na saanoa Professor Kingsbury, ua tatau I le whainga malo I Timor Leste o na saili manisi awala po nisi ala manuia o na ele whaavavau o na tū mau le swau'u Malakasa e maua mai ai lona tamau ainga.
Government since then having continued to spend beyond their ability to make sustainable payments. As a consequence, Timor-Leste has depleted its petroleum fund, its sovereign wealth fund, which the country essentially runs on. And on current estimates, at current levels of spending, it looks like it would be depleted within the next 8 to 10 years.
Whamaruru atu o na whaisina le manino o le quality o le graeplena. Emeritus Professor Damien Kingsbury o le Universite o Deakin o le reporti na whaamapopoina Tom Steiner ma Gabriel Katanasho mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.